SBS Radio. Xanuunada dhimirka ee ku dhaca dadka magangelya doonka ee ku sugan Nauru ayaa ka xun baa la yiri kan ay maraan ama ku dhaca dadka la jir dilay. Arrintan ayaa laga soo xigtay warbixin ay sii daysay ururka dhakhaatiirta aan xadka lahayn qaybtooda Australia. Warbixintan oo loogu magacdaray rajala'aan abid ah ayaa lagu eegayay caafimaadka dhanka dhimirka ee magangelya doonka Nauru ku sugan. Madaxa dhakhaatiirta aan xadka lahayn Stuart Colton ayaa sheegay in macluumaadka laga aruuriyay dhakhaatiirta ku daaweynaya magangelya doonka jasiiradda ay muujinayaan in xaaladda caafimaadka dhimirku uu meel aad u xun marayo.
What our data show is that the mental health situation on Nauru is nothing short of disastrous. In fact,
waxa macluumaadkan uu muujinayo waa in caafimaadka dhimirka ee Nauru uu heer masiibo ah marayo. Runtiina xaaladda caafimaad iyo dhibaatada haysata dadkaas ay tahay noocii ugu darnaa ee MSF ay adduunka oo dhan ku aragto, oo ay ku jiraan waxyaalo aan ku soo aragnay mashruucyo lagu xanaaneynayay dad la soo jirdilay. Dr. Condon ayaa sheegay in hal arrin gaar ahaan ay walaac weyn ku hayso.
One of the most alarming findings is the rate of suicidal behavior.
Waxa ugu naxdinta badnaa ee aan ogaanay waa tirada dadka muujiyay calaamadaha lagu garto qofku inuu isdil ku fakarayo. Macluumaadka MSF ayaa muujinaya in bukaanka magangelya doonka iyo qaxootiga 60% ay ku fakareen inay isdilaan, 30% ayba isku dayeen inay naftooda gooyaan. Warbixintan ayaa lagu sheegay in 75% bukaanka ay MSF aragtay ay horeba u soo mareen dhibaatooyin ka hor inta aysan Nauru imaan. In ka badan 20% waxay intay jasiiradda joogeen la kulmeen rabshado ama gacanka hadal, taasoo khatar dheeraada gelisay caafimaadkooda maskaxeed. Christine Ruvner waxay MSF u qaabilsanayd howlgallada xanuunada maskaxda ee Nauru. Waxay sheegtay in dhakhaatiirta jasiiradda ku sugan ay dareemeen dhibaatooyin soo socday marka magangelya doonku ay bilaabeen inay dareemaan rajala'aan.
With hopelessness comes an inability to cope with the horrors of the past and with the daily stress of life under indefinite detention.
Marku qofku raja beelo waxa ku xiga waa inuu san awood u lahayn inuu adkaysi u yeesho dhibaatooyinkii hore u soo maray isagoo ku jira xero ama xabsi abad ah. Taasina waxay ka muuqatay 12 bukaan oo intooda badan caruur yihiin oo uu ku dhacay nooc walbahaara oo qofku nolosha oo dhanacayo oo uusan qofna la hadlayn oo inta badan uuba qofku maqan yahay. Dr. Ruvener ayaa sheegtay in magangelya doonka ay arkeen shaqaalaha dhakhaatiirta aan xadka lahayn ay sheegeen in magangelya doonkaasi dareemayeen inay lumiyeen maaraynta noloshooda oo dhanba.
They know very well they are being used as pawns by one government to make.
Waxay og yihiin in hal dowlad ay turub ka dhigatay si ay markaasi siyaasadeeda ugu gaarto, mid kalena ay dhaqaale ahaan uga faa'iido. Waa dareen cadaalad darro oo qaxootiga caafimaadkooda ka qaaday, bini'aadanimadii iyo sharaftoodiina ka qaaday. Shaqaalaha MSF ayay dowladda Nauru ka saartay jasiiradda bishii Oktoobar. Magangelya doonka ayaa hadda lagu qasbay inay bil sugaan si ay u helaan adeeg caafimaad maskaxda ee xaddidan ee jasiiradda ka jira. Royal Australasian College of Physicians oo ah urur dhakhaatiir ah ayaa ku baaqay in si degdeg ah qaxootiga iyo magangelya doonka looga soo qaado Nauru. Qorshahan dadka Nauru looga soo qaadayo ayaa waxaa ka dambeeyay xildhibaanada madaxa banaan ee dhowaan baarlamaanka soo gashay oo laga soo doortay kursiga Wentworth, Dr. Karen Phelps. Dr. Phelps ayaa sheegtay in dhammaan caruurta Nauru ku sugan ay yihiin mudnaanta koowaad in halkaasi laga soo qaado.
There have been recent reports of a dramatic escalation of children locked up in Nauru with symptoms of traumatic withdrawal syndrome. This is a
waxa jiray warbixino dhawaan soo baxay oo sheegaya inay aad u kordheen caruurta xiran oo dadka ka go'ay oo iska aamusan. Tanina waa xanuun loo dhiman karo marka ilmuhu ka go'aan inay iskuul aadaan, inay caruurta kale la ciyaaraan, inay dadka ama caruurta kale dhex galaan. marka dambana cuntada diidan iyo waliba inay wax cabaan waalidkuna aad ayay u rabaan sidii looga caawin lahaa inay arruurtoodan caatada u dhimanaysa inay wax cunaan ama wax cabaan Dr. Phelps, oo hore u ahayd madaxa ururka dhaqaatiirta Australia, ayaa hindisa sharciyadkan soo hordhigtay baarlamaanka, iyadoo rajaynaysa inay taageero ka hesho labada dhinac ee siyaasadda.
Regardless of opinions on offshore processing, Australia must not fail to provide critically ill people, its and particularly children in its care with
fikradda doontaba ka qab xariyaha dibadda, Australia waa inaysan ku guul daraysan inay daaweyso dadka dhibaataysan. Gaar ahaan caruurta oo u baahan caafimaad degdeg ah gaar ahaan arintani waa muhiim maadaama dawladda Australia ay xarigan abidka oo ay ku haysa dadkan uu sababay xanuunada dhanka maskaxda iyo kuwa jirkaaba
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au